أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، abali yanga wali mekeseka chipembezo lero tikumbusana verse imene ikuchokera mbuku la tulole mekeseka la Quran imene ikunena kuti thumma awrasna alkitaba alladhina astafaina min ibadina faminhum dhalimun linafsi waminhum muqtasidun waminhum sabiqun bilkhairat biiznillah ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها صدق الله العظيم. أبايانجا فيسي مني إمني ملونغو الله سبحانه وتعالى واتفتوكو سلام وطيري ملماو أشرابو أمني أكو بيري كتي مبكيزو ومونتو واتفن بيزو جاش سلام Malinga nandi menen tumiki Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ada nena man qala la ilaha illa Allah dakhala al janna amene wayankula mau olina kuti la ilaha illa Allah mosimikiza muntima mwake kuikira ntima ndithu ndi mau amene wa kuti mulungu ndi mulungu Allah subhanahu wa ta'ala iyeyo ndi mmodzi palibe wina mulungu koma iyeyo munthu ameneyo tsiku lina lake nthawi ina yake adzalowabe ku janna insha Allah. Mau amenewa ndi amene tikufuna titanthauzire mu vesi imene thumma awrasna alkitab kenako tinapereka anthu kuti apange inherit buku anthu ake alladhina astafaina min ibadina mwa anthu amene tidawasankha mwa akapolo athu akapolo amenewa faminhum dhalimun linafsi pali ena akapolo amene amakhala ozipondeleza okha kumali akapolo ndithu waminhum muqtasidun ndiye pali ena akapolo amagwira ntchitoyo mwakatikati ndithu mosa onjezera kapena kupunguza waminhum sabiqun bil khairat pali ena akapolo amene ndithu amakhala akusogola kwambiri pogwira zintchito zabwino biiznillahi kwa chifuniro cha mulungu Allah subhanahu wa ta'ala dhalika zimenezo huwa alfadhlu alkabir ndi zimene zili zabwino kwambiri zomalisirazo ubwino wake jannatu adinin yadkhulunaha anthu amenewa akalowa ku janna janna ya mulungu Allah subhanahu wa ta'ala. Mbale wanga walemekezeka chipembezo kumeneko timati kutanthauzira kwa liwu ndi liwu pa vesi koma kutanthauzira kwa anthu amene ali wophunzira kwambiri akunena kuti kodi ndikupambana kwanji kwa alfabeti imene imachita kuti ndi wawu imene imanena za kachulukidwe kwa anthu pamene mu Qurani imene tawerengayi mmene mulungu wayilembera izi zinayankhulidwa chonji ndi shekhe achikulire kwambiri mulungu awapangire chisoni amene adalemba buku zina lake adhwaul bayan akunena kuti mau amene mulungu wanena mu vesi imeneyi bainal mustafaini thalathata aqsam akuti summa awrasna alkitaba alladhina astafaina. Tita wapasa kuti achita inherit buku anthu amene ifeyo tida wasankha. Nde pakati pa anthu osankhidwawo pali mitundu yokwanira itatu. Anthu amene tida wasankhawo, amene anapanga inherit bukuwo, ali magulu okwanira atatu. Magulu atatu amenewa, gulu loyamba mmene Mulungu wanenera adhalimu linafsi, pali gulu lozipondereza loka. Gulu ndi silamu inde, ndi okhulupirira inde, koma amazipondereza yekha zochitika zake. Malinga ndi mmene shekha amene wakunenera mbuku limeneli akunena kuti wa huwa alladhi yuti'u Allah, iye ndi munthu amene ndithu amakhulupirira ndi kuvomera ndi kuchita zimene Mulungu akufuna choncho. Walakinahu, koma iyeyo akamachita zimenezo yasihi aidhan, amapanganso zinthu zina zonyoza Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala. Lero wapemphera, wapemphera swala akatuluka aukapanga zina, masiku awiri aukapanga zina, kunzikitira kumaoneka. Koma zochitika zina ndi zina, unafik ndi zinthu zina zosakhala zabwino, ndi zina zimene Mulungu sakuzifuna, iyeyo akumapangabe. Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala akunena kuti mumalikira ndimene wotanthauza kunena wa huwa dhalimu linafsi, amene ndi wokhulupirira inde, koma mbali ina amazipondeleza yekha munthu amene. Abale anga olemekezeka chipembezo, ndi angati amene timati tikamapemphera, tikapempheramo tikatuluka, tukapanga zinthu zimene Mulungu sakuzifuna, tukapanga zinthu zimene mtumike adatilesa, tukapanga zimene mtumike sakugwirizana nazo. Ndi angati amene timapezeka mutsikiti ndikumapanganso zinthu ngati zimenezo. Mdali wanga olemekezeka chipembezo, ndanena kuti ndi magulu atatu. Gulu lachiwiri ndanena loyamba loka, gulu lachiwiri malinga ndi verse imene ndanena ija, akunena kuti al-muqtasid, munthu amene inde ndi wokhulupirira koma amapanga zinthu zake koma pakatikati. Ndi shekha athu amenewa akunena kuti al-muqtasid huwa alladhi yuti'u Allah wa la yusi, iye ndi munthu amene amapanga ndithu zinthu zimene Mulungu walamulira koma sama unjezera, kapena kuti sama munyoza aso Mulungu. Akanena kuti ndi swala, ndiye ndi swala. Akangopemphera dhuhuri ija, uyo wapita. Saswalisa ngakhale sunna, wapita basi, bwani waswali yeye. Ikapezekanso nthawi yoswali, abwerenso kuza swali, akaswali basi ulendo, saonjezera, koma akatuluka. Iyeyo kumene wapitako, sapanga zinthu zina zake zosokoneza. Ameneyo ndi amene muvesi imeneyi akunena kuti al-muqtasid, munthu amene amapanga zinthu zokhazo basi osaonjezera. Ndeno munthu ameneyu la yatakarrabu bin nawafil, sachita masunna muzinthu zina zimene anthu amapanga, iye sapanga amangopita basi. Wasali gulu lachitatu muvesi imeneyi yatawerenga ichi, ndi uja munthu amene sabiqun bil khairat, malinga ni verse imene akunena, munthu amene akupitiliza kuchita zinthu zabwino. Akapemphera swala akubwera ndi kudzapemphera masunna ake, kapena kuswala kuja akubwera mofulumira kupemphera masunna, akamaliza kupemphera swala, akamaliza swala kupemphera masunna, akamaliza masunna kupanga zikiri. Amene ndi amene akumunena hapa kunena kuti muvesimu sabiqun bil khairat, amene munthu amene akumapitirira pochita zinthu zabwino. Munthu ameneyu ngati mmene tanenera amapanga zinthu za faradh, amapanga zinthu za sunna, amasiya zinthu zoletsedwa, komanso amaziyandikisa kwa Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala. Muzoziyandikisa zosiyanasiyana amapanga ndithu. Koma anthu onsewa malinga ndi mmene vesi yanenera, ndi mmene sotanthauzira wakunena akuti Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala wada aljamii, anawapasa chipangano onse waja amene tachula magulu atatu aja bijannatin, kuti anthu amene aja akalowa be kujanna adinin yamirere wa huwa la yakhlifu almi'ad fi qawli mungu Allah subhanahu wa ta'ala iyeyo samanyozera kapena kuti chipangano chimene mulungu wane nacho amapanga chomwecho mbali wanga olemekezeka chipembezo pamenepo ndi pamenepo funikira kuti tiime sobano chifukwa nkutheka kuti munthu wina aganiza kuti mwina shekha aja akupangisa kuti anthu azipanga zinthu zosalongosoka aindithu koma izizo chifukwa nthawi zambiri timakhala tikunena ndithu otanena za moto koma mulungu wawo subhanahu wa taala muvesi imeneyi akupereka chiyembekezo choti tiyeni tiwonjezereni kupanga zinthu zabwino kuti tikalowe ku janna chifukwa jannayo ikanakamanena kuti janna ndengati mmene timapangira athu ndi mzinda tonsefe panopa mmene tili muno tikukhala mu mzinda wa ku Blantyre kuno aliyense akapita kwawo amati ndili ku Blantyre ndili ku Blantyre ndili ku Blantyre koma tiyendikaoleni mmene anthu akukhala mukapeza kuti mokhalamo ndi mosiyana ena ali ku Nyambadwe ena ali ku Zingwangwa ena ali ku Chilogwe mosiyana ma location yo kungotchula location yo imaziwika kuti kumene kotu ndikopita anthu amene samagwera mini basi anthu amini basi amakhala kwakuti zimaziwika ku jannaso ndi jannayo mmene mulungu akunena kuti onsewo akalowa ku janna zimene mulungu akutalisa onzolera kuti janna kairo wainde koma ku jannako kuli mastepe osiyanasiyana kuli jannatu yapamwamba kwambiri jannatul firdaus amene azikalowa kumeneko ndi okhawo amene ali ndi sawabu migolo migolo ndiye kuli majanna tunaim ndiye kuli majanna ena ndiye kuli majanna ena mpaka kufika hapa nsiwa ndeni kuti anthu wamene ntchito ijatai nenera hapa akalowa ndithu ku janna koma janna ikakhala yosiyana ma steps yake amene akalowere ku janna kumeneko mbali wanga wolemekezeka chipembezo umumo ndi mmene mulungu Allah subhanahu wa taala akudita ntauzira pa vesi imeneyi kodi ndi chifukwa chani mulungu akunena motero mulungu Allah subhanahu wa taala sali ngati munthu si inuyo ndine mulungu Allah subhanahu wa taala si inuyo ndinayi mulungu amakhala ndi mulungu ndithu mwina ena muthu akudabwa ndi chifukwa chani hata dhalimu linafsi mpaka uja uzipoteza yekha akalowe ku janna ayi ndithu tamverani mulungu Allah subhanahu wa taala mmene akunenera nonse mukudziwa kuti Firaun ndi mfumu imene inali yonyoza kwambiri kunyoza mulungu Allah subhanahu wa taala mpaka Firaun anachika kuyankhula kuti ana rabbukumul a'la kuwauza anthu kuti ine ndine mulungu wanu wapa mwamba mwamba kulibeso mulungu wina uko mulungu ndine Firauna manena choncho koma taonani mmene mulungu Allah subhanahu wa taala anamtumiza Mose ndi Harun kwa Firaun mulungu anayankhula qala Allah subhanahu wa taala li Musa wa Harun mulungu akuti anayankhula kwa Mose ndi Harun kunena kuti idhhaba ila firauna innahu tagha pitani kwa farao iyeyo wadumpha malire pazochitika zake mupite kwa farao wadumpha malire wanena mpaka kuti iye ndi mulungu koma mulungu anauza bwanji anthu amene wanyimata ameneyo fakula lahu qawlan layyina mukayankhula ndi farao mawu abino osati amwano osati achipongwe osati ozitukumula osati mawu oziona kuti inyo ndinu andani koma fakula lahu qawlan layyina mukayankhula ndi farao mawu abino oleza taona ni mmene mulungu akunenera kwa farao amene iyeyo adanena kuti iye ndi mulungu wapa mwamba mwamba fakula lahu kaula layina mukayankhule mawu abwino oleza olemekesa chifukwa chani laallahu yatadhakkaru au yakhsha mwina farao akakumbukira kuti mulungu alipo kapenanso akakhala ndi mantha pomwepa mulungu Allah subhanahu wa taala taona ni mulungu mmene akunenera mukanakhala inuyo ngati wina wakunyozani wina wakupangani chipongwe mumanena bwanji mukapya mtima muja mumakhala bwanji inuyo mpaka na mumayankhula kuti amene yasadzaponde pakhomo panga amene yasinzayankhulana naye amene nisakumane naye koma mulungu taona nimene akunenera idhaba ila firaun pitani kwa farao fakula lahu kaula layina mukayankhulane naye mau abwino laallahu yatadhakaru au yakhsha kuti iyeyo mwina akakumbukira kapena akakhala ndi mantha taona ni mulungu mmene akupangira amene yori ndi mulungu allah subhanahu wa taala ndi chifukwa chakunena kuti hatta uja amene ali dhalimu linausi amene nthawi zina amapemphera nthawi zina ndikupanga zina mulungu akunena kuti wonsewo akalowa ku janna eidha atapita kumoto pang'ono ndikupyako pang'ono mwina sisi lokali ndikuwatulusa ndikuwacha pachapa ndikukalowa ku janna kumeneko ndikulowabe abale anga oyemekezeka chipembezo umuntu ndi mmene mulungu allah subhanahu wa taala alili kumene kuso ndikuphunzitsa kuti ifeyo ngati anthu tizikhalaso ndi makhalidwe amene angakhale makhalidwe abwino otamandika ndifake mulungu uja allah subhanahu wa taala mutati mukumbukire adanena maokezhoni angapo kumuuza mtumiki muhammad sallallahu alaihi wasallama onena kuti walau kunta fadhan ghalidha alqalbi ukanakhala iwe mtumiki woyipa mtima wouma mtima lanfadhu min haulika anthu akanakuthawa mphepete mwako komanso okezhoni ina mulungu ananena kumunena mtumiki muhammad sallallahu alaihi wasallama kunena kuti wa innaka la ala khuluqin adhim iweyo mtumiki ndiwe wamakhalidwe apamwamba komanso mulungu allah subhanahu wataala pomwepa akunena kwa anthu onse pa dziko lino lapansi ponena kuti ya ayuha nnas inu anthu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa tinakulengani kuchokera kwa munthu omwe muno ndi wamkazi wajaalnakum shu'uba wa qabaila litaarafu tinakuyikaninso inu kuti mukhale anthu ochokera mafuko osiyanasiyana maiko osiyanasiyana matupi osiyanasiyana ena oyera ena akuda ena onenepa ena ozonse zimenezi ena mukuchokera kwina ena kwina sikuti enawo ndi olemekezeka kuposa nzawo kapena enawo ndi abwino kuposa nzawo mulungu akunena kuti inna kiramakum inda llahi atqakum olemekezeka wanu kwa mulungu allah subhanahu wataala ndi uja amene amamupa mulungu allah subhanahu wataala sikulemekezeka chifukwa choti inu kwachokera dziko lakuti kapena kuti inuyo mukuyankhula chiyankhulo chakuti kapena kuti inuyo mukuoneka maonekedwe akuti kapena kuti inuyo maphunzira maphunziro akuti zonse zimene zozo ndi zokongoletsa za dziko lapansi pano koma mulungu wanga subhanahu wa taala akunena kuti inna kiramakum inda llahi atqakum olemekezeka wanu kwa mulungu allah subhanahu wa taala ndi uja amene amuopa mulungu allah subhanahu wa taala ndeno kumuopa mulungu sikopachika pakhosi kuti ine ndi womuopa mulungu ayi kumuopa mulunguso sikuti inuyo mukhala ndi chinthu choti chiziziwika kuti uyu ndi womuopa mulungu ayi komanso kumuopa mulungu sikuyankhulayankhula kuti ineyo ine ndine womuopa mulungu ayi sizonsezo mtumiki muhammad sallallahu alaihi wasallam akunena kuti attaqwa hahuna kuopa mulungu allah subhanahu wa taala kuli muntimamu ndeno kuopa mulungu kakhala muntima ndi mulungu amene amaziwa mulungu akunena kuti innama lmuminuna alladhina idha dhukira llahi wajlat qulubuhum anthu asilamu ndi aja amene mulungu akatchulidwa mitima yawo imakhala ya mantha wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun komanso mavesi a mulungu akamawerengedwa ngati mene tikuwerengeramo zimawonjezera anthu okhulupirirawo chikhulupiriro komanso zinthu zawo zonse amasamiriza kwa mulungu allah subhanahu wa taala amenewo ndi amene ali ndi imani amenewo ndi amene amakhala ndi takwa amenewo ndi amene mulungu allah subhanahu wa taala akuwanena abale anga olemekezeka chipembezo chisilamu chimakhala kuti chili clear chisilamu sitimachita kutenga kuchokera abroad kuti chisilamu tizipanga chochokera kwakuti iyayi angakhale kuti lerolo asilamu ambiri taipanga Quran kukhala ngati chinthu chokongoletsa manyumba athu chinthu chokongoletsera magalimoto athu chinthu chokongoletsera malo amene tikukhala kungoyika mavesi mgalimoto kuyika mavesi mmanyumba mavesi amene osawasatiri kungoyika kuti basi angokhala maluwa basi koma tikatuluka nyumba muzochitika zathu sizogwirizana ndi mavesi amene ali nyumbayi sizogwirizana ndi mavesi amene ali magari moto wake sizogwirizana ndi zimene ifetu kupanga timumapanga zinthu zina za mtundu wina kumazipakanso penti wina wa mtundu wina innama almu'minun alladhina idha dhukira Allahi wajilat kulubuhum anthu okhulupirira ndi aja amene mulungu akatchulidwa mitima yawo imakhala ya mantha wa idha tuliyat alaihim ayatu mapesa a mulungu kwa iwo akawerengedwa zadatum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun imani yawo imakhala yowonjezereka abale anga olemekezeka chipembezo mulungu Allah subhanahu wa ta'ala akunena mbukhu lake lolemekezeka innamal mu'minuna ikhwa anthu amene ali wokhulupirira ndi anthu achibale koma abale anga olemekezeka inu mutha kugwirizana nane kuti aliyense ali bize kupanga zinthu za dziko lapansi pano kodi ndilya chani kodi ndikwera chani kodi ine ndimwa chani ndipo upanga zimenezo munthu saona kuti zichokera kuti angakhale apange chinthu choti chimenecho cho mbale wake silamu uja chimpweteke apanga chimenecho chifukwa iye akufuna zakudya zalero iye akufuna zakumwa zalero iye akufuna zokwera zalero iye akufuna chinthu chalero apanga chinthu angakhale kuti adane ndi mzake wa chisilamu uja adana naye palibe kanthu bwera ine ndikupeze zimenezo ndi zimene zikutipangisa kuti ife asilamu abale anga tisakhale chinthu chimodzi lero kuli akuluakulu a chisilamu kuli akuluakulu ena si achisilamu kuli akuluakulu osiyana siyana akuluakulu onsewa mungati muyang'ane sagwirizana ndi anthu achichepere lero ndi achisimu kuli anthu amene akutchedwa ma professionals anthu amene aphunzira zinthu zosiyana siyana sagwirizana ndi mashekhe akuti shekhe ndi ndani lero zimenezo zikuchitika mashekhe lero angokhala malovu okaoka kuchokera kwa anyamata amene amatchedwa ma professionals kuwanyoza mashekhe mmene angathere koma laula shiyuhu ukapanda mashekhe anthu sakanaziwa kuti apemphera bwanji khaya mukuchita zowerenga zopempherazo koma amene analemba kuti inu mutha kupemphera ndi ndani ndi mashekhe izi zonsezi lero asilamu zikutipangisa kuti asilamu lero tisakhale anthu ogwirizana tisakhale anthu ochitira zinthu limodzi tikhale anthu onyozana kuchisilamu kukhale bwalo lonyozana lotukwanizirana ndi mmene lerolo zinthu zilili mbale wanga wolemekezeka mchipembezo yushikul umam anayankhula ena kuti umma ukuyandikira lero antadaa alaikum kama tadaa alaklata fi kasatiha anthu lero amene sali asilamu akuyitanizana akuyitanizana kuti asonkhane malo amodzi ngati mmene zimachitira kapena Nyerere inswa imene imasonkhanirana pa malo amodzi fakala khairun woyankhulana nena kuti kodi nthawi ikasabwera awa min killatin nahnu yauma idhin kodi ife tidzakhala nthawi imene kuti asilamu tilipo ochepa ayi ndithu mtumiki ananena kuti la bal antum yauma idhin kathirun inu asilamu nthawi imeneyo muzakhala anthu ochuluka kwambiri muzakhala anthu ochuluka kwambiri koma inuyo nthawi imeneyo muzakhala thovu ngati limene limakhalira thovu lija limene limayenda limakhala madzi akabwera ndi mvula mvula ija ikabweresa madzi madzi aja akamayenda mumawaona thovu la mbiri nikumaona ngati madziwo alipo ochuluka koma chikhalira nicho madzi ali mkati mochepa kwapomwe mpaka pali thovu ndi mmene lero asilamu tililirero abale anga lero nsilamu lero samalabadira za nsilamu nzake koma amangolabadira kuti ndipeza chakudya chalero motani abale anga lero nsilamu zikanakhala kuti nsilamu ngati mmene mulungu watiphunzitsira kuti ife asilamu ndi chinthu chimodzi ayi ndithu tikanakhala anthu apa mwamba lero zikutikwanira ife zimene tiliri powalemekeza anthu amene salemekeza angakhale chipembezo chathu abale anga olemekeza chipembezo nthawi yakwana Mungu anena kuti alam ya anilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah kodi nthawi sinakwane inu anthu amene muli okhulupirira kuti mzopano nthawi yakwana kuti muzimkhumbukira Mulungu ndikumapanga zimene Mulungu akufuna ndikumasiya zimene Mulungu akulesani ndikumapanga zimene mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam akukuphunzitsani Lero lo nsilamu abalianga wali mekezeka Nsilamu nzaka amabiza mavuto Ama kala usangala Mavuto omwewa akapezeka ndi mtusali nsilamu Tima kala katikumunda ndaulile Nsilamu woyipayo Mawa amene yo ata ukala wapu na kuposa uyu amene mkutile ndi wapu Kama ni chifuwa jandi kupanga zimenezo Chifuwa chakutia chatu ya lena Sopano Chisilamu chikutipu nzisa Kutitikale antu Amene tima kala antu oongoka Ali istikama Tikare anthu amene tiri ndi istikama Tikare anthu oima nji Pajisilamu Tika napanga zimenezo ifa amene tiri munotoka Tika nata usogolera ziko lo silama la ndi ukala longo Koma zimenezi kuchitika Unafiki wachuruka Aba nanga olimekeza chipembezo Mtawi pano pasu pano ya kwana Yote tika nakala anthu nditu Ochita zimene tiku yankula Mtawi ya kendino Ndikusiya zimene anthu tikualesa ifende ametinga sogolere kupanga zinthu ngati zimenezo. Apale kwa limekeza chipelezo bwanji ndisire pomwepa. Ngati Mulungu Allah subhanahu wa taala akufuna tidzakumaneso nthawi sina. Mulungu akhale nanu nonse. Mulungu akusogolereni pa zintchito zabwino. Mulungu akutalikiseni mavuto osiyana siyana. Mulungu atipase hidaya tonse. Kutokera kwa ife toka. Mmanyumba mwathu azikazi athu ndi ana athu. Onse wakhale wongoka. Kuti chisilamu akachite chabwino kusogolokono inshallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.